Ajabu unashangaza dunia, kulia kushoto unafanya moyo unatulia. Umeniteka na baki na kuchungulia, sinaga jawabu na kuita we Maria. Na kutazamia we umebarikiwa, unafanya moyo wangu unadunda dunda. Umeniteka na baki nimechanganikiwa, we ni mwizi, mwizi wa mapenzi. You are my super lady, let me be your superman. Take you away, away to my motherland. You see my papa and my mama. Yeah, ni wewe napenda, baby. Ni wewe napenda, baby. Ni wewe napenda, baby. Ni wewe napenda, ni wewe napenda. Ni wewe napenda, baby. Ni wewe napenda, baby. Ni wewe napenda, ni wewe napenda. Ni wewe napenda, napenda, napenda. Ni wewe napenda. Mama kufunza kupika ugali wa uoga, uje nikupe mapenzi ya majonjo. Baby girl, you know you are the one. For me, for me, for me, yeah. Nilijidanganya hakuna kama wewe, ukanijia maisha ni sasa wewe wembe. Umenikata lakini jiraharaha siponi, yeah.